happy.
Pretty, pretty. You can love my sweetie lady. Cause I'm pretty, pretty. I wanna be your king in Swaggy. Pretty, pretty. You can love my sweetie lady. Cause I'm pretty, pretty. I wanna be your king in Swaggy. Oh, my pretty, pretty. Unataka nifanye nini? Cause I'm pretty, pretty. Be alright. You're my heat in the winter, my cool in the summer. That's why I love you, girl. Yeah. Holding a kuba mudezati. Wasura munyanja makati. Mubalunji kwacha kutakati. Yakana kunune nga switi wakati. Kunune kunune. Aya ya ya. Pretty pretty.
Polito kusata, yumiru wange vitu vyo zengeri jovi kwata. Yumiru mkwano kwa zengeri jovu leta. Yumiru buimba, zengeri jovu imba. Kubanga olipiti gyal, jagala kuwe bulika runji kendavye. Okukula viriranga baby sipowa, jagalu virenga kwe baby totoma. Hey, mwaka mpya, wezu nanga mwaka mpya. Tukula makoze nechamuka, glasi kukwata nga jatika. Super guru, nze sekuta. You are the way you walk, the way you move, the way you talk, the way you look at me. Wala ikwa gala kukwata kumufira kuye kwa ine vya kabi.
Pretty, pretty. Yakarobe my sweetie lady. Cause I'm pretty, pretty. I wanna be your king in Swaggy. Pretty, pretty. Yakarobe my sweetie lady. Cause I'm pretty, pretty.
Umubirize kumbutoka Nefesi na yoye mpunya Wemira unga sikula vieko. Touch my day, we run the city. Let me swanga, nina wepiti. Tolinga wali, ababa echiti. Wakoze some make-up, wakufuna beauty. Toli mwana wabazungu. Na yate wafana na wazungu. Nemira zuza chizungu. Naira baby siri kusamuchi yungu. Amaso kunzira wakampita. Kahindo kunzira wakampita. Kanyimbenga wakubajita. Atunda tuyambe tulemechita. Amaso kunzira wakampita. Kahindo kunzira wakampita. Kanyimbenga wakubajita. Atunda tuyambe tulemechita.
Pretty, pretty.